mama pia teri usengei. O mincha wera kimulu poka neno pia tingi kitegei.
Shanga, vilo nazitoka wala iblanda. Mini metekwa, napewa mahaba.
Ay, 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 yeah. Bulalo, I say you do it out, ya better, yeah. Kama mtoto, napewa masiwa.
Ay, 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 yeah.
Bulalo, I say you do it out, ya better, yeah. Kama mtoto, napewa masiwa.
Mtoto napewa masiwa.